ya go kwano ele o owe gi e mutatar tofu nge buko gumomu tefe pakanendu bisi bisi ya go kwano ele o owe gi e mutatar tofu nge buko gumomu tefe pakanendu bisi oboro chikloliza onye dando lechuku oboro chikloliza onye dando lechuku oboro mbona agbagoma so be pere ne pegome mi e beru ka beru mbobe obo pisha maga bodo ko bago badag kod so boge meru le dig I can't come and keep myself onye dondo baro fest either ando swag onye wu ne kenye ko onye wu ne kenyaga onye wu kwa ne kenye ko me o onye wu ne kenyaga this ya go kwa no ele o owe gi e mutatar tofu Ebu kogumo omu tefe pakanendu bisi bisi ya go kwano ele o owe gi e mutatar tofu ebu kogumo omu tefe pakanendu
se se asim kenju monye yiko nehu mara ehambo keleche ze make wizi onya majo wa wahaburu taraji na suta sheme nike ogbare kpuru ogbage ekpuru na-enye aga mara ma bee na-abụghị m ịgba ma na-etiri m eti mana ọya gị m na-ekokoli nwanne m nkiri isi anụ gbala na-echi lebu nta onye na-ehu atale m ụta maka na-enye bụ mgbada n'ugwu jemechere gbada nta ọsọ mgbada
onye nwụ na-ekenye ko onye nwụ na-ekenye aga onye nwụ kwa na-ekenye ko meho onye nwụ na-ekenye aga